wash, ulitla, wachinchla, wachitela, ni leister no na jani de music. Happy well, hi bro, come here.
Yo, what's up, peeps? It's your boy Vitis. We are now tuned into Therapy and Soul Volume 18. This is done by my boy, Tony D. When I love you, the boy, the guy.
We'll be right back. WhatsApp Bafetu, Itombi and Makok, and Media Nam, Media Hotman Pekashi. You're now listening to Johnny T and Purple Taste Mix. Bafet, Zinja Zambles, Shai Namba, Janka.
Cuela, Ufika bambi sanda sam Kube mnande Enaslali Angetuyazi Angetuyazi la vela form Wano yangulala maso hlega nam Umangi fika bambi sanda sam Kube mnande Enaslali Angetuyazi Angetuyazi la vela
him and he's not here. Many times have come when he is gone, yet I find the strength to carry on.
Na bolevo na balisa, aya wa pe la matafona.
What's up, peeps? It's your boy Vetis. We're now tuned into the Therapy and Soul Volume 18, guest mix done by my boy, Tony T. Banyangazi is a boy, he's a jive.
Skeleton, I skeleton.
Hi, wonderful people. Loringa lana uyun tate tupa burokom nandi tately. Please relax while Mr. Johnny D. Music sanitize you with the likes of GMP, PSP, PGM, and Wele. Attitude is a choice. Happiness is a choice. Optimism is a choice. Respect is a choice. Whatever choice you make, choose wisely. We choose the truth. Hello!
What's up?
You're now listening to Johnny T and Purple Taste Mix. Buffets, Zinja Zambles, Shai Namba, Janka.
Bendele, bendele, bendele. Domzams pelele, pelele, pelele. Domzams pelele, pelele, pelele. Domzams pelele, pelele, pelele. Domzams pelele, 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 pelele. Domzams pelele, pelele, gadunganate. Bona besiza, befiga mpinja munganande. Isalali bia, kweti gadunganza. Zbusha beke libeke, zemoye nwenumienza. Isalali bia, kweti gadunganza. Zbusha beke libeke, zemoye nwenumienza. Domzams pelele, pelele, gadunganate. Bona besiza, befiga mpinja munganande. Domzams pelele, pelele, gadunganate. Bona besiza, befiga mpinja munganande.
What's up, peeps? It's your boy Vetis. You are now tuned into the Therapy and Soul Volume 18. Guest mix done by my boy Johnny T. Banyangazi Sopoy, is your child.
Wash, we'll lick a lot, we'll
noma kunzima emhlabeni uma singazizenzeni sizokhathala endleleni kodwa mina ngizohlala ethembeni noma kunzima emhlabeni uma singazizenzeni sizokhathala endleleni Ngalo mculo mina nyasivela Ngizobangena la maphupho ngizowafeza Sayokhandi phepha Ngithi make noma kwenyuka Ebekezela ngane zakho zokunakekela Sayokhandi phepha Ngalo mculo mina nyasivela Ngizobangena la maphupho ngizowafeza Sayokhandi phepha Ngithi make noma kwenyuka Ebekezela ngane zakho zokunakekela Sayokhandi phepha Ngalo mculo mina nyasivela Ngizobangena la maphupho ngizowafeza Sayokhandi phepha Ngithi make noma kwenyuka Ebekezela ngane zakho zokunakekela Sayokhandi phepha
ngenyanga kona sekufikela ngenyanga kona sekufikela ngenyanga kona mkuze mkuze mbambe mbambe mkuze mkuze mbambe mbambe mkuze mkuze mbambe mbambe mkuze mkuze mbambe mbambe. Ni out of shop mina anginanto yiningi mina ngihleka nabonke umuntu ohleka nami phinde ngibeze lokugqibela kodwa ma ungisukela ngizokushintshela mina ngi out of shop mina babuze bonke bazokutshela ngi out of shop mina anginanto yiningi mina ngihleka nabonke umuntu ohleka nami phinde ngibeze lokugqibela kodwa ma ungisukela ngizokushintshela mina Giyautisha mina Goba uzozisola 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 Goba uzozisola Uzozisola
Oh, yeah. jabula sina masanda sputi rafura fura basinyana basinda zinyafura fura isinto nezisitabona ngizule imali ningisombule abe sengishaya no brand hood nagena ngasusisa bathi king nova boys in the hood bathi ice cube hori madumane jabu jabula sina masanda sputi rafura fura basinyana basinda zinyafura fura isinto nezisitabona ngizule imali ningisombule abe sengishaya no brand hood nagena ngasusisa bathi king nova boys in the hood, but the ice cube. Asgaba mabodlela masithanda thina siyadelela asigqoki thina madelela angoba thina siyazenzela walahla round amela wafesa siyagibela wamosa siyazenzela angoba thina siyadelela uyakhumbula mfana khona those days izinto shintshile ukhilo nefelo nefelo abangani bakudala but we still the same. Soma no rizi, iba vala lesbeza.
Oh yeah, itumela ngabantu ha yeah, itumeza manzi ha yeah, ubathela ngawo ha yeah, ngawo no kwetha ha yeah, ushuma kwetha ha yeah, ubona kwabantu ha yeah,
ha yeah,
ha yeah, itumela ngabantu ha yeah, itumeza manzi ha yeah, ubathela ngawo ha yeah, ngawo no kwetha ha yeah.
Boy, the time.